Imushimane wa musona wako trapo. Imushimane wa swe kamzala kumangale kali.
Kimushimane wa musona wako trapo.
Imushimane wa swe kamzala kumangale kali.
Batho ba ka ba modimo tle mbona sentse re tsamaya mogo mo thulaganyong tota ya itlhapisele ba di me re tsamaya fela jalo kana ntse re tsamaya fela jalo mo kgatong ya rona ya letoto la Afrika mme jaaka nne ke go tlhalosetsa gore ka fale ka fose re ilona ka fale mme ne re tsoa re tetse mtate mongwe ka fa welo leina la gagwe ba reke Steady Bongo mme pine ne ke go tshamekela yona ke ene Steady Bongo a re me ba di ja ya ke yone e le gore ne ke go tshameketse yona mo letsatsing la gompieno mme kana go bua o gopola gore ga re bua ka Steady re bua ka monne e le gore o tshotse ka di 28 tsa August ka 1966 mme leina la gagwe la nnete ke Losana Sheriff ke leina la gagwe la nnete mme ene o tsholetswe mo toropong ya Dura ke toropo e le gore tota ga se toropo tse di tona tota ka fose re le yona ka fale mme ene o tlhokofetse ka di 7 tsa December 2024 a na le ngwaga tota di le 58 mme lebaka la gore a ba tlhokofetseng ke ka ntlha ya kotsi ya sejanaga a moagagwe tota o robale ka kagiso o tswelele o robale ka kagiso moreetsi ke dumela gore o itumeletse karolo ya rona ya letoto mme wa itse gore le wena o ka tsaya karolo a ke re ka fale ka fo WhatsApp mo nomorong tsa 0733127418 ke nomoro tse e le gore o ka feletsa o tsena mo go tsona nna le wena re feletse re golagane a kere mo letsatsing la mosupologo le wena boiteke gore le totoute o nagana gore le ya ko kae ta ke bone tlhemoreetsi mo letsatsing le latelang ke di 21 tsa March mme kana ga re bua ka di 21 tsa March o gopole gore re bua ka Human Rights Day tabe re iketeka ka moso mo letsatsing la Saterdaga kere tabe re tekeka tota ka moso mme gone ga se boitumelo ka gore a re gopola gore ga re bua ka letsatsi la di 21 re gopola le letsatsi la di 21 tsa March ka 1960 seo ganne tota musolo wa maloba ke bua ka mapodisa olo a mapodisa a musolo wa maloba ana a thunya ka batho ba rona ke ra gore bo mma rona bo ntate mogolo ba rona bo maloma a rona ba ne ba tlhaselwa tota ke mapodisa mo goreng go bile go feletsa go tlhokofala batho ba le 69 me 180 ya batho ya feletsa le gore e gobaditswe mme gona ke re tiragalo yo tle re itse jaaka Sharpeville Massacre ke dingwe tse e le gore tota re le maAforika re a tshwanela gore re ka feletsa re di lebala kere mme gona ga di tshwenye gompieno mo letsatsi latelang re tlabe re keteka re kopane re gopotsana kwa re tswang ko teng re le maAforika Borwa mme tlante ke riana ke fetisa setlhogo sa rona ka pele pele ke nka tswa ka fa ke ra re pele nka re ka feletsa ra ka fale ka fo marekelong ka fale re tswalela pele tota re bua ka mebala re bua ka mebala mme potso ya ka fela ke fa e gore a mmala o ratang o kgona gore o ka tlhalosa motho yo lenyene a ke re go ile gore o ne utlweletse maabane o ne tlhalosa mme makhosi mme gona ga re a feletsa a re a kgona gore re fetse re ya go tsweletsa gona ka letsatsi la gompieno akere bona tla ke riana ke tshameke mmino ra boa
Mako Show e ke gago ya komse swang kamzala radio
Chigame.